ya mkono basi tende, nguzo mapenzi tuijenge, staki minawe tujitenge, mutu na tai watu shangae, zigo wangu narinda rinda ili nire nikore, wananona mjinga mjinga sitaki kupoteze, say aye, zigo wangu narinda rinda ili nire nikore, wananona mjinga mjinga sitaki kupoteze, ringa baby baby, kamo tojari kidogo, mtu na chake suti na tai penzi rikore, ringa baby baby, kamo tojari kidogo, mtu na chake suti na tai penzi rikore, ase sweet yeah, sweet yeah, ase sweet yeah, ay, ewa suti na tai, ase sweet yeah, sweet yeah, ase sweet yeah, ay, ewa suti na tai, mami sweet yeah, minataka ni kwambie, mami yeah, minataka kidogo yeah, sweet yeah, minataka ni kwambie, pitie, minataka kidogo e, usini panie, unipe vya kwangu kalele navyo e, pitie, unipe vya kwangu kalele navyo e, mamie, unipe vya kwangu kalele navyo e, pitie, unipe vya kwangu kalele navyo, ringa baby, baby, kamo tojari kidogo, mtuna chake suti na tae, penzi rikore, ase sweet yeah, sweet yeah, sweet yeah, ay, ewa suti na tai, ase sweet yeah, sweet yeah, ase sweet yeah, ay, ewa suti na tai, alicheza kidogo, pinga kidogo, alicheza kidogo, vya kwangu ntakupaga kesho, alicheza kidogo, pinga kidogo, cheza kidogo, vya kwangu ntakupaga kesho, mamito, unipe vya kwangu kalele navyo e, pitie, unipe vya kwangu kalele navyo e, mamie, unipe vya kwangu kalele navyo e, pitie, unipe vya kwangu kalele navyo, ringa baby, baby, kamo tojari kidogo, mtuna chake suti na tae, penzi rikore, ase sweet yeah, sweet yeah, ase sweet yeah, ewa suti na tai, ase sweet yeah, sweet yeah, ase sweet yeah, ay, ewa suti na tai.